sappo e ɗiɗi lewru utto hitande 2023 sakiraɓe heeɗiɓe to moɗon heɗade hejuji amen ɗi leniji e maggal muɗum fo min calmini on sanne bisimilla moɗon heɗade actujeune amen ñalawma hande o mi wonjuɗo e Oumar Wagal. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu foɗa e sise
wagal hon jogoɗa sakiraɓe amde saabe kabaruji ɗi
e jara nokkunodirteɗe baña gara biri bara bantineji toon puɗɗirten kabaruji ɗi e mbiyan sukaɓe jokkoɓe wonɓe toonɓe kollitide ene kaja ndenago warta le oɗon nokku ɗum laatiki sababudu soɓe gaɗitoɗo majiriji mabɓe kawrtal sappo e gooɓal jowi ngal dow ko ɓinodiri vacance citoyen ɗo fuɗɗi nokkunodirte soufrou lahi ley laamu motte ko yata sukaɓe jokkol ɓuyinani joyom ana ley oɗo nokku e mbiya ha yeɓe gare timmidiren ɗo birki sembe caldi
waygalo deƴƴere wartile ngallure badia garande caggal majere gande to alalbar ɓittine
micciteɓe wide ley ndeɗo majere kamɓe sukaɓe hayeɓe wonɓe toonɓe ɓe kolli metti mabɓe sanne waydi ndenago ko woni ley région o ɗum latinoki sababudu so yimɓere jeegom barmi ley hen goto ka heddiki le barmi muɗum ɗe keɗɗemo kanko noddirte Amadou Lougué o yo kanko laami fedde sukaɓe jokkolɓe to badia gara taw komo sifi dow hen dofo cittago sita sidi
jamare yalti fa heewi mi wawa famude hoɗum fo saabi laafi deƴƴere nde laamu badia gara ɗo soni laamu fiye dabiri yalla ne laafi deƴƴere ana haaɓe mi waɗa imma daraji kasin mi waɗa majireji saabu hunde fo mi wawa waɗade laamorɗo amenen hannden saabi laafi deƴƴere mi fiyan dabiriji yalla laamu ko mawɓe ɓen ana heeɓa hunca o torra
jokkolɓe hewɓe woni jaltuɓe kangaba fa holita mette muɗum fewde taccugol courangol timmatagol
noon jaati Ali Cisse ɓe kolliti wi taccugol courangol ɗum laatiki sababu so bandiyagal ana wondi heɓude sembe le nokku mabɓe onoon ɓe kollitiri wiide ɓe gaɗi noddago fewde laamoɓe wittinno huncana ɗiɗo tiɗallaji hoore ko yawi so wona ɗum aljumare fo ɓe jaltan ton ɓe kolla boyi yonki mabɓe keɗɗemo kanko noddirte bowi Traoré o yo goto e jeyaɗo le fedde sukaɓe jokkolɓe to kangaba taw komo sifi dow hen
lebbi kewɗi joni kangaba heɓata courant fay hanke courant ko taƴuno noon ɗum laatake sababu jaati fa wuɓe jeeyi keeli bitiki goto mami kake jumon teɗallaji muɗum ana mawni fay rewɓe jibinoɓe a tawan kina téléphone ŋaji kuɓɓete le golleji muɗum hunde fo ɓuura ɗum hamnade eɗum tampini fay cukaloye keccoyi kasin dinkoye hendu min kolliti wiide sini o tiɗalla heɓanaka jogola aljumare fo min jalta ɗo kangaba ɗo holitinde metti yonki amen
kawrtal sappo e go oɓo ngal ɓe noddirta vacance citoyenne fuɗɗi asawere hamde soufrou lahi le région mutti
a wofo fewi Ali Cisse ɓe kolliti wiide yo suudu ministre humniɗo kabaru sukaɓe jokkolɓe kañe UNICEF kañe gondi wadde ɗiɗo immadaraji sukaɓe jokkolɓe ɓe iwri le ngallure bamako nde kañe e ley kedde leydi meɗen nde ɓe gondi wadde ngal ɗo kawrtal caggal muɗum du ɓe gaɗan kawrtal gongal kase nokku noddirte tena iɗum ley laamu san o noon ɓe kollitiri wiide kanko noddirte ɗo Modibo Traoré laamiɗo fedde sukaɓe jokkolɓe to moftito o wi ɗiɗo immadaraji wala fo koɓe dartal so wona yella jaam e deƴal an hewte ley nokku o keɗɗen komo sifi dow hen
meɗe kaala gondal lobbal meɗe janta nde ɓiɗɗo leydi lobboyaku meɗe waɗa gajade nde kulle hewɗe ko naari banggal golleji ko fabato amen moƴƴitude o kan saabu sa ƴeewi guiddigo ɓooyi on nokku an yoppa caggal junggo meɗe salna hooreɓe leydi hannen saabi watti fo so sukaɓe jokol ɓen dokkodiri juuɗe laamu ana hani fabade ɓe saabi batu amen o meɗe janta de kabaru dieng e deƴƴere tan wiya nafa mawɗo hannen yona nato saabe laamu on do tinno kappodirat ɓe sukaɓe jogol ɓe jeeyaɓe le jaañi leñi yalla ɓene kawra ɓe nato gotun saabi leydi malni ana hasini hannde ɓiɗɗo muɗum gorko e debbo fo
waygol ɓiɓe leydi malika adadu mum en holitama wiide ana ɓuuri million ji noga e ɗiɗi uynaji teme tati
noon wori Ali Cisse ngal ɗo limgal holitama wiyde waɗama le leydi meɗɗin ndi ɓamde sappo e joyyi lewru juin yettare capantati e goho lewru décembre ƴaɓɓi noon du le majjunduɓe kolliti wiide sa ƴeewi sukaɓe hayeɓe kañum fo ɓuuri hewde le leydi ndi ɓe mbile temedere fo wattu juna jamani ana wonde ɓeydirade ko ɓuuri tati noon ɓe kollitiri wiide ɗo boma ko ɗo sukaɓe jokkolɓe wonɓe le oɗo nokku ɓe mbihi hono ko wiya hayeɓe ana kewi le hen ko laamu ona han tugade ɗum yalla yirwere ana waɗa le nokku
ɗum naɓata e yewtere amen minimag waygal jonka min kalam haala hayeɓe chrétien en hono hitande fo ɓeɗo chrétien en le leydi amen ndi ana landira kawrtal mu'en ngal ɓe noddirta camp biblique wakkati vacance fo
a wofo e fewi kamɓe sukaɓe jokolɓe chrétien ɓe ɓe mbi kowoni fana muɗum fa ɓe ƴeewa yalla hono jilli hani waɗirde hakkude mabɓe le ɗeɗo kawritiɗe ɓe gatta toon ɗe du ɓe mbihi dewle kañe ko nandi e muɗum fana wawi yaltude ley hen fa keɓen famtata keɗɗen Ousmane Niali Boly
kawrital chrétien en ɓe noddirta camp biblique yo wattuma sukaɓe jokkolɓe kollitata fina tawaji muɓɓen eɓi fantoni Traoré hoorejo humminiɓe golleji jiji mudon to kuchala to gal kawrital wadan fa sukabe jokolbe kolite ko heewi
notre objectif
fa na obbatu yi hebde sukabe jokolbe darni be leednin le obbatu me hebi sukabe jokolbe dube padde fu wari fotte obbatu yalla ben janta du kaldal e koral honene deje hebirte hakkune deji
vivre ensemble
duwan ko taykita hedde sukabe jokolbe ndakube to se vari todo to fina tawaji male kewdi sukabe jokolbe kirche en gondi hollitinde hakkuni jun mark ko jo ko jokolle gondo e de d'accordé
plusieurs communautés sont
djal leni ko heewi fotte obbatu misal menka en dogonobe tamasek fayotare korborobe be holliti wi hunde fuura kawral e jonde lobbere
et notre relation
tiagal de d'accordé didi goddi ana anni wadade le jonte garoje tatteji fu le mali le de kawrute chrétien en dewle ana bawi yaltude e mudon
wayol le hello amen fina tawa nyaloma hande o hod wonto ko jogonda hayebe nyibbe cinema en biade mba yad nokono dirteedo cine babbe mba to holita wiede won filmo no dirtal grand tourisme kanyo han yaltoton wakkat noga go yamde so jabirima silimaji chapantati wana don tan dum hadata biam filmo goddo kasemo no dirton lamedon han yaltoton wakkat so noga tati yamde jabirima silimaji chapantati adi cisse
dun nabata en bilki sambe chaldi
waygalo kananke fema futo wulitama laamu mo wondino e woteji di odu kanyin koyde mu ittama hen falaabi ko heewi yimbe be ka fu wana lamnudira hore mu emso tay woteji fa suko kananke keso fema futo wara fa wada kanko drissa nyono anda do kabaru pide ballon do wuliti tawede wiide o do gorko laami do nyalom hande fema futo nangama fu dum hatta woteji di ka wadde o wi kaf kanye e fedde no dite fifa de kanye kan yota no golleji de gori so woteji ngadan na ngattali no kay jena lewru ut waro do kedda mako mo sifido
ce qui faut dire c'est que
fele batama goto li e bal jabbide o kawar holitama me wiibe fe goto wawa hadde di woti wadede so wala ni hore fedde kafka hore fedde fifa sen e o woti watten o watten so be wi o bantinedu me bantinam mele tewtro homo fu tinno fotta o batu wattedo li cuba gol horejo fema foot
à l'assemblée générale pour le 19
le championnat rune europe saison 2023-2024 au foot di aljumande hot wonto jababuji way gol en bien sen jey championnat anglais terto manchester city kambe be kawi fedno dirtiende birnley de be gatti ben baddi tati ben keba fi baddel gotel to france to lille kanye nice homo fu watti baddu goto sen jari to espagne to valence hawi fc sevilla watti don baddi di ben kebe baddel gotel
way gol min mila jonka do mi kalda tay kabaruji amen ti
ali sisi a wofa fi do kattite kikidande do kabaruji meden de biya sukam jokolbe fadi be jafino konande do no da e ser yo tremet no dirte tout so grenan wara so lan ti